Hey Nairobi, I'm your host Nyanga Walter, and you're tuning in to the Nairobi In podcast.
Alafu maplug mwache ufala, maplug mwache ujinga, pedi unaenda kufanya nini ushago? Kwanza kitu unaniboni, mapedi wote wa foreign wameenda ushago. Uko Nairobi umebakisha wale wa local na umbudhi. Hey mapedi mwache hizo, next year staki ku experience kitu enye nime experience this year. Maplug mwache ufala, double ni six.
Hey guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Raborang's Radio, hii ni ile mbaya mzee.
Fumora. Vudu, whatever you usually say is bana, yo, hey, my name is Nyanga Walter, this is my journal on Raborang's Radio. Unasema aji, how are you bro, unasema aji, how are you been, how are you doing, unasema aji, unaambaje? Mimi niko fiti sana. Just chilling. Imamua sasa kuanza kuset up vizuri la hizi stories za blogging. Kujaribu tu. Unasema aje. Niko fiti. Hope you had a nice Christmas holiday. Bani wiki imekuwa na maholidays. Crazy. Tumekuwa na holiday. Hizo 2 days za Christmas. 24 na 25. Yapu tuna holiday ya leo na kesho, which is tarehe 1. Kwaza happy new year. Cause right now, I know you'll be listening to this episode on the new year. Happy new year, my G. Unasema aje. Tuko hapa. My name is Nyanga Walter. Bana huku kofiti sana. So, yeah, this week a lot has been happening. Unasema aje. Manzejo. Kwa nimuwa miss. Kwa niku miss. Juu, as in, as you continue to do these vlogs, ukikosa hata weekend moja, unaweza realize that, I'm missing something. But yeah, it's all good. At least nimerudi, nimeweza kurekod tena. Yeah, niko fiti sana. Mse, umeona volume on Netflix. Yeah, man, this is the Netflix that people are talking about. Bana, yani hii series, imenibamba sana. I've learned a lot from it, and it's such a good series because it's talking about the music entertainment business in the perspective of the youth, bro. Like, wewe kama msanii, wewe kama producer, wewe kama promoter, wewe kama influencer, all these characters zimekuwa embedded in one particular series inaitwa Volume, bana. Shout out to all those casts. As in, I mean, bamba zenye people are expecting that Red Boogie wangekuwa like the main character or the main star in the movie. It turned out kukua wiyo Faiz Ouma. Shout out to Faiz Ouma. You deserve your flowers, bro. He depicts that character of the gangster being down for your friends. Yeah, nafakuwa down for your bros despite everything, see. Akwa ito akili yae kwa mawazo za oh boy, Real Boogie in the movie. I cannot spoil it for you, but it's good for you to watch it. And then Netflix, but then you are Kenya, Joe. As in, of late nimekuwa nikifuatilia a lot of Kenyan content. Na nikasema acha nione movies zote zisiko on Netflix za wa Kenya. Kuna mingi manzi zimetokea, Joe. Na kuna zile zimekuanga na zimekuwa kali sana. Kama saa hizi, recently nilikuwa nikiona Uradi. Uradi is some dope shit. Shikapenga miact kwa wano kwa hiyo Uradi. Bana anapiga kazi safi bana, and it's so amazing seeing Kenyans like being good at what they are doing, excelling in it. Yani industry may change design nyingine crazy sana, and seeing more of these opportunities coming up for Kenyans, na I'm sure that we're heading to a good direction in the film industry. Lakini, let's be honest. hizo mangoma zenye rilbogi alikuwa anachezewa, kwa hiyo movie zilikuwa chini. Madigida digida tu na wezere wezere na makamata kamata. What was he saying? Mawezere wezere na madigida digida tu na kamata kamata. Like bro, hapo na ulituangusha. But producer did his part. Ya liact fiti sana. And it felt so good. Like, nearly binge watch for just one day and I felt like it was worth it. My Christmas holiday was so amazing. Juu ya hiyo series. Mwende muione bana. And with all this, bana, enda pale rabrandsradio@gmail.com bana. Ingia hapo bana kwa email. Tutumie ukitaka Netflix Premium. We have this package here we are giving out. Netflix Premium for only 600 bob a month. Eh, bana, package fiti sana. Una access everything that you want on Netflix. Through us. Tumeku plug bana, usikose kujiplug. Usionekane fala mbala mbele ya watu bana. Inaweza kuwa fiti na imeweza. Yeah, let's head on to what has been going on online. Kwanza nilicheka DB amekuwa heartbroken. Is it true? Mimi nimekuwa busy kwa hizi street stars juu kwa naweza fuatilia, but nimeona ati Offset ameachana na Cardi B. I don't know. So me, I can't wait to listen to Cardi B's next album. Anaenda kuwa na machungu crazy ni aje. Eh, adi ndakuwa zueza like, I'm just waiting for this album. Juka DB, kama isha funjua roo hivi. Eh, ni crazy. Ama ni PR, msi. Anajua squeezy. Wasa anajua catch attention, but attention is the new currency. And you can see, I'm very broke. But yeah, manze, me I can't wait to listen to Cardi B's new album. I'm pretty sure iko tu jikoni juu. Hey, dunia mzima imemuona akifumble the man. Si fumble the bag. Ni fumble? Fala. So jana tulikuwa na India party yetu. As in, mi nafanya kazi kwa kampuni ya Mkristo. I don't know if it's the right word. Like, holier than thou. Like, it's a church-oriented organization. Bisa ninyo, manye si wingianga job kama tunaomba. Ile, like, kabisa. So, like, jana kulikuwa niyo, let's say, end your party. As in, there were no drinks, mse. Ilikuwa tu kukula. Apo hata uwezi choma, mse. Like, as in, I was really picturing the drama in my head. Like, the day before na jendia. Eh, hii end your party, inenda kuzoza. Wasawa lewe, wasawa sumbuwe. Like, me was just there for the team, say. There was no tea being served. Like, bana nyi, mnatonga hapi makampuni zenyu zenye zinapea wa mabash. Ile, adi kuna tea hii. Sisi bana ni mbanga ma gospel, say. Ma presentation ni mbanga tu, like. But it's a good thing. Ni kuwa kukua on such environments. Unaona realize. God wako waezi kuwacha. That time, but gospel the whole day. bro. See uti tu form. Mashanga, eh? Adane gani. Yo, new albums are out. Ako jingjong ameto album mpia. Kina jitazju nini? Uncle Settings? I don't know. Me, I just saw it. So, me download, but they skia about it. So, I cannot give you a preview of what you should be expecting or what I have tasted. I have not tasted it. Even Brooklyn Boys Studio ametoa album. Siji kota beat hiyo album ya previous. Because album ya previous nayo ilikuwa kali sana. Eh. Acha tupate tu bad man settings. Chance tuone kama itajipa. But yeah, nipoa bana kulukon to albums. Because it gives the mindset of the artist at the moment. Unaona artist anafanya nini, anafikiria nini. At that time. Chacha tuwane chenye kina Brooklyn Boys wamekuwa kimedi in the past 2 years, you know. Yeah, as a double project for them. Yeah, tuwane wasa wamekuwa plana nini manze. Tunine hizo mangoma zao band. Mwende msikize yo album. Batman Settings is out. Usikose kusikiza manze ngoma zao Kenya. Juu utakuminalisha sana ukosa kusikiza ngoma zao Kenya. And so, this being a Christmas holiday, I'm so disappointed at people, bana. Mwanaenda bana nyumbani sana, bro. Sijika kuna msali yoneyo kiti ya TikTok yenye wanasema, Nairobi tumebaki tu toxic people. Bana toxic people tumebaki, tuliko tumebaki Nairobi. Adi mtu wa mayai alikuwa ameishia mse. Mtu wa kugunga mayai, yani, miara na shangani aje waso alikuwa wengi wa mendo kushago. Juu, wase mnaenda ushago, bro. Imagine, like here in Thika, people going to shags are so intensive drainenye. Adi adolet, Eldoret Express ili kuja hapa down. Eldoret Express of all the, ni cargo ama ni? Of all the buses, olio alisema lazima waende ushago mse, wali kujiwadi kwa milango zao. Bana transport is such a booming business bus. So basi to introduce tu ndege ya kwenda ushago. I think siko nazo. Na sawa wapati bado. mse, lakini wasawa mendo ushago. Adi mama wa sukuma mse. Adi mama wa sukuma alienda ushago, bro. Like I had to like to be walking long distance to fetch for sukuma peke. juu haiwezekani bana mnaenda wote ocha. Hakuna venye mnaweza kaa ocha iko karibu. I don't know, mi kwanza mi kawe mi mluya. Going to Ushago is fun. But the process of just yetu logistics yuko tu crazy. Kuna kuanga na jam, sijui kama leo jam ilikuwa crazy. Jam inakuanga mingi. Wase tu ni wengi, vitu zimepanda bei. All say transport kama transport this time. Ilikuwa so expensive. Juu design yenye ilikuwa napiga sababu ya shuttle kutoka asubuhi hadi ifike Vihiga County by the time nafika jioni, yun kama like 3500. Kuenda tu kwenda peke yake. Aye bro acha ikae. but wase wende ushago mse. Mwache hizo mse. Hadi mse wa mayai. Mi hapo ndo nilishtuka ngasema, yafanyi pesa itafutwe. But hope you're good. Hope you're listening to us. Pali uko bana, you enjoyed your Christmas. Mi nikuwa tuke jani. Nilifanya tuwa mpocha pocho zangu bana. Ukioka nyumba bana na yeni mwanaume je, unajispoil bana kwa kifood, unajitreat na ki 5-star meal. Tunasherekea December. Bana jo. Mmesikiza ni hope mmesikiza new music for December in Kenya music. Kumekuwa na new music imetoka out ya. Yani ametoa mangoma. Bana niliona this is just new music and I'm pretty sure I'm going to make a playlist after the end of this episode. So, nataka kufikiria mangoma gani naweza kuandika kwa hii episode. Juu, nimedai sana kwa hizo ngoma juu. December imekuwa na party songs a lot. Na mimi yule mse wa ngoma za kukaa kijani, ngoma za kusikiza ukiendesha gari, like those calming club tunes. Si lazima ikuwe ngoma za kuchachisha. Mimi sichachishangi bana. Generally I'm a peaceful person myself. Ani sijika nasikiza ngoma rock. Isipokuwa Uncle Jing Jong. Kuna venye ngoma za Uncle Jing Jong saizi na slap, sijui aje. Like mpaka ukae chini ndio usikize vizuri uone. Umse yenyewe ana toa beat gani ama real recognize real. Juu Uncle Jing Jong. You need to listen to that guy, bro. Juu umse yana. Kuna venye anafanya dancehall inakaa tofauti kwa Kenya. Despite Bogigenje kuwa na mangoma pia and representing dancehall, there's a taste which Uncle Jing Jong is bringing. Yeah, this new school dancehall stuff and it's good. In expand bana your like your boundary ya creativity on dancehall music in Kenya. Iko fiti tu sawa. We sasa mnasema aje wasi? Mpaka nimeanza kujikuna makwapa bro like. So next year, I don't know what is going to happen. I'm pretty excited for it. And hope you yourself, you have your own resolutions and guidelines. and everything that you're going to use and mantras. But nakaa ni vision board bana. This is the right time for you to create a vision board. Write your things that you want to accomplish down. Because me and me, I want to write them down before 31st 11:59 p.m. ifike. Next year nipate kama nimeshaandika chini what are my resolutions. Because ni kwa ngafiti kuona how God is manifesting to your life with just a word of writing. When you manifest, bunny needs to happen. So stay focused for next year. Bana. Shukuru Mungu kwa kila kitu umekufanyia bana hii mwaka. Bana, usilet that thing for granted, Joe. Because as for me, myself, like, God has come through for me in a way. Design nyara misi ya minika nimefika hapa. Those baby steps are so important in a guy's life, in your life, and you need to acknowledge that God mwenyewe amekupatia opportunity ya to do your thing, exploring. Ni normal. Jibu na pigia sabu ya, kama ningekuwa place nilikuwa last year, ningekuwa sijui aje. Bana, alafu, I have a complaint. Bana, juzi, ilikuwa on Wednesday. Nilienda job Wednesday morning. So mu pitianga kwa mse fulani wa kununua njugu mse. Nimeenda nimenunua njugu bro. Sikuizi hawa sewa hizo transaction codes zinakujanga baadaye. Sijui kwa nini. Ama ni mindo ilinihappenia. So I ordered njugu. Nika order njugu kwa mkora fulani hapo hivyo kwa soko. Mkora kaniekea njugu fulani mzinga hapo. Kidogo, ananiambia message hajafika. And for real message hajafika, hata mimi kwangu message hajarudi. Sasa niko zile za like, kosa roda gani? So out of my compassion, because even me I'm in the sales industry, even me I have such instances in my line of duty. Msana za lipa mara mbili, and mwambi siwezi kurudishia do, but naweza kupatia product. So mimi ninge expect, acha nilipe tena, then yot message nyingine ikirudi inaweza kama ni claim something. Mkora kaniambia hata ni sawa wewe bora tu delete iko hiyo message. Guess what bro, nilikuja the following day, mkoro aliniruka like nikaata siku hapo. Alinikamuliza is it not you, are you not this person? Akaniuliza ndiye bana wewe hukununua hapa kwangu jana. Of which, in my ghetto instincts, I can agree to her. But in my customer instincts, I'm like, kwanu mweza ni mini fala kukulia kuambia transaction yangu ulipa double. Nini mwachia tu, like alinibamba venya alistand to the ground ya. Huku nilipa. Adi sasa nikanunua njugu ingine tena. Ile, nile nikuwasha kuwa muse, niko like, nisawa basi. Nikanua njugu ingine tena ikilera jina yake. Mbara wakataa tu siye. Lakini the streets are cold, msi. Usipo jituma huku nje na. Na kukua. Meongaje? Ni Mungu na ujanja kidogo. Ujanja kidogo ni wewe kwa kili survive. Lakini ifai hivyo, msi. Like, where did the time come? So, I have created a playlist for the best tracks in December, and a lot of new music is there. There's Soul Generation artist anaitwa Wakesho. He's one of the new people on my playlist. And there's this person called anaitwa Sunset Music. He's a Kenyan, and I kind of tune bamba kama like to kupata a new Kenyan. And as you are digging into their music, you find out they are awesome people. So right now I'm almost done with Njere's music. Na feel nimesikiza sana ngoma zake. As for me, because when nilikuwa nimewashow, so musikiza nazaamua kusikiza mtu wiki nzima hadi tu nisikize iishe. So Njere nilikuwa nasikiza ngoma zake sana. Bana, na wasa wana support ngoma za huyo dem bana, mwendelea kumsupport. Bana, as Raboran's Radio, we're supporting like Kenyan artists, putting Kenya on the map for good music, because it's the good music that resonates with people and stays with people for a very long time. Bana. So nimekuwa YouTube bana nikiona mavitu. Kuna mzungu anaitwa Kaino Ives. You need to like go check out that person on YouTube. As in huyu mzungu kuna vitu anafanya zinani challenge mentally na inanibamba sana. Like seeing a foreigner come and explore a country better than even us the locals. Like tuna watu nyuma nini? Mimi nikiwa mmoja wao watu wako nyuma. Like ni aje mzungu anaweza come a vlog about our country even better than what are the people that we consider as the best vloggers. And it's so crazy, man. Wazungu mimi washanishindanga msa. Mimi sijui wanafanyangaje vitu zao juu. They want to take over everything, say. Juu haiwezekani huyo Ives anaweza kuja tu na a vlog fiti. So it's some good thing. So if you are out there, unapenda kubinge vitu, enda uone huyo Yvonne Kino Ives. So, this year has been a good year for us, and I think this year is the year that we've made a lot of content from the previous years. Hizo miaka zingine tatu, hatu kwa tuna post back to back. At least this year we're posting back to back on audio on Spotify. Shout out to everyone who's been supporting us on Spotify, man. Spotify bana inakunga na the weirdos, the nerds. Shout out to you, nerd. Spotify bana, Spotify. And then you follow bana, Joe. Because we are remaining 3 people to fike 2K followers on Spotify. Hope it's going to be you who's listening now. And next year, hope you get good gear. Hope you get a good venue for shooting our videos. Hope you shop at a time. Hope to put a health for my bros, my colleagues, myself. Bana, sababu tunapiga next year for Rabaran Studio zijipe bana. And so, as I'm finishing up my video, naweza kuambia hivi. We've introduced our WhatsApp number for us. Ni kama like, sijui ni kama customer care, but our WhatsApp number, because WhatsApp is the new email of Africa, so we need to have our own WhatsApp number for people to send, be sending voice notes. Bana Joe, ukiona shout out Bana Joe, no, like kutuambia something, Rabaran Studio at large, tuma voice note hapo ama text. So hiyo number itakuwa up or down, I think itaonyesha hapa kwa screen. Sijikram kwa kichwa, I cannot lie to you, but it's true that you can have like direct communication with us. And what you have in store for next year, we have a lot in store, and I'm so excited. This is my page, but next year on a page Rabaran Studio when you're going in a car. So hope God gives us the strength and guidance, and I'm praying for you who's listening to us. Bana, your endeavors zikuwe fiti sana na ijipe hata yako ijipe kwa sisi tunataka yetu ijipe ikuwe tu cheers for more events next year. I'm really manifesting for like some nice events, bana. Just small nice gigs from the content creators. Not even just big. Of course, the big concerts, majaliwa tukianza kuzienda, tutazienda. But these gigs or forums for small organizations, I'd really want to like engage with them from next year. Nadai sana sana kuingia kwa stuff za kutana na watu tu as Rabaran Studio as a company, and it's all good bana. So ninapomalizia hii episode, this year imekuwa fiti sana. The biggest highlight of the year ilikuwa kwenda hiyo event ya Zuza podcast. We were so excited for it, tukua tumeanticipate sana, Eh bana, usione kama unakaanga tu tunakaanga kejani tunarecord. Despite tu tunakaanga kejani tunarecord, tunaenda nje. Eh lakini kwa busy. Kwa kuna time mamangu akoniambianga. Hebu fanye hizo vitu sasa hivi, kuna time utakuwa busy. Eh decide mianza kuwa busy and nikipiga sababu yenye next year naenda. Mbaki nimekuwa busy ndo nitume tu. Hey, the tick is talking. The tick is talking. Opo Kofiti, I'm leaving you to listen to our music session. Nimepost leo. Ni Raburans Radio. Number 20, episode 23. So Spotify is easy post solo mixtapes, by the way, because of copyright stuff. So Spotify mekua strict. So the only place I can post, like, the actual mixes right now, ni on YouTube. Hapa on YouTube. So wenye mko audio size, wenye mko mnasikizia podcast on MP3, head on to like Raburans Radio, search Raburans Radio Music Sessions, search the latest music session in episode 23. It has some nice music playlist for you. For R&B people who are listening to R&B, high-end R&B, na nizawa Kenya manze. Sahi Kenya imekuwa a hub for R&B. Bana Kenya tunaunda sahi ngoma zimetulia. Na nipo sana zimeenda mainstream. And I am happy. Hope you'll be happy. And thank you for 2023. Thank you for Spotify Wrapped. Thank you for everything, bwana. Nikitaka kufunga hii vlog, nitapatana next year. Naweza acha neno moja. Raburans Radio. Hii ni ile mbaya mzee. Peace. Sikiza Raburans Radio Music Sessions, bro.
So hey guys, welcome to
Raburans Radio.
Raburans Radio. Raburans Radio.
Raburans Radio.
You already know the vibes.
Funny
Oh yeah.
Hey guys, this is Selena and welcome to Raburans Radio.
Funny
name.
Tuko chom tuna chill na machaji. Kona form camouflage burudani.
Again, I'm ready for fucking demand, I know.
Raburans Radio. Ini le mbaya
mzee. You trap me a Leo.
Mimi kendi.
Chill me up.
What shall we do?
Fanya nini?
To cut the magic.
Very nice.
Be wakitu.
Tuko chom tuna chill na machaji. Kona form camouflage burudani. Nokinusa rufu flani kohewani. Usitulize maswali. Kuna ndop, kuna chumbi na majani. Kuna kom kam na zigi na ka something. Tuko zon, tuko fiti, tuko maji. Marijuana na ka joblin. Elevating mood, celebrating. Tuko veggies, medicating. Unapenga na ni check salivating. Navigate, tunadai tuende mechi. Mambo freshi madam, weni keki. Nonafanya na jikise mwenyeti. Shorin pa ime for real me kudeti. Mzing niko ready, mas team za weekend.
Yeah, yeah, yeah. Leo niko mando, niko on. Niko on, niko on, niko on. Na wewe go controller. Wewe go controller. Shika remote, iko on. Tuko on, tuko on, tuko on. Na wewe go controller. Wewe go controller.
Ni weekendi. What shall we do?
Kikikam, kikikam, kikikam. Nikona ham ya kuzama kwa karam. Pati haram, imejazwa mamadam. Kama umengam.
Sakaram.
Nikatam, 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 nikatam.
Kwenye sakaram.
Raburans Radio. Inile mbaya mze.
1, 2, 3, 4. Time to ringing up my phone. Saw your message, watch your tone. I'm not yours, not anymore. Maranga pinta kusho. Then I show you out the door. Live with grace in me alone.
Manze,
he need less
special
because Kia had a good time. The cycle before I go cycle. Gotta end the cycle right now. Gotta end the cycle before I go cycle. Gotta end the cycle. Just thinking of it, I, told your friends eti naringa cha msingi ushika. We done, baby, it's over, bad energy sent back to sender. Better learn to take a no, know my words, so out you go. Take you L, you got them, oh, oh. But I'm the sickle before I hit the sickle. But I ain't the sickle right now. But I ain't the sickle.
Guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Bonga bangua, nisha amua, nisha chagua ni wewe unajua. Shika maua, moyo fungua, tazama ndani baby utaona moyo wako waniita. Kubali wito na itika. Sauti yako naisikia, umepama kwa akili. Nikilala ninaota nikipana we, pana we, ninapana we, pana we, pana we, pana we, ninapana we, flying away, oh, pana we, 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 ninapana we, flying away, oh. Wekelea bet, ni mahari kwa wazazi next. Unaweza flex mpenzi don't be late, hey, nimengoja sana kukuona tena baby ana kwa ana. We malaika wangu kwa ndoto zangu na wote mabawa na baby mimi nina pana we, pana we, nina pana we, pana we, pana we, pana we, nina pana we, fly away, oh, pana we, 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 nina pana we, fly away, oh.
There she goes, dressing me with
her shoe. Yeah, I'm ready for fucking anybody, man. No.
Raborang's Radio, in Ilembaya Mzee, to the top, to the top, to the top.
There she goes, blessing me with visual. Halo over your head. Take it off, take it off, take it off. Give it all to me, yeah. Ah. How you're standing so far, but you're pulling me closer. Like a diamond in the dark. See the way that you're shining. It's the way that you are.
Leo. leo tuna party.
Party mbakache.
Kwani mko wapi?
Wapi tukuje?
Aya, 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 aya.
Tunalewa, kama pombe tunalewa. Tunalewa, January to December. Tunalewa, kama pombe tunalewa. Tunalewa, January to December. Naelekea December. Kumbusha familia unawapenda. Tunaelekea December. Kumbusha familia unawapenda.
Ukiulza nataka, unakata. Unataka, minataka. Niko
let me tell you this. Any man na put up a man in a year, you use a batty man. The man never love woman to one in a year, never!
Wanjiru Wedera, ukiulza nataka, unakata. Unataka, minataka. Niko madidi zeni ya manyata. Love, love form konyaki cake na kataska. Usiluze nini, mindo master. Meka 12 tunachanganisha madawa. Mafala na rizarada na wagawa. Niko maje kuliko magician. Chiki mresh, mresha malalisha. Na kini text, lazima tanitisha. Na kitisha, lazima tafikisha. After two, karege na madame. Pole siboka katenda mashio mabe. Ve, na mandegeza mabe.
Guys,
this is Belinda and welcome to Raborang Radio.
Big Gina day to relax to kidishi. Mean Gina day nikudigi. Uskie fit in a day kukupin maze uskie vivi na day nikuchu nikubloka. Big Gina day to relax to kidishi. Mean G. Takudigi to vivi tikwa kiti. Takudigi to vivi tikwa kiti. Takudigi to vivi. Takudigi to vivi. Maze huyu dem tam sesa. Tam kill na mavai mtam teka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mkucha uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juya COVID.
This is Belinda and welcome siku to Raborang Radio.
Siku baya ni sinadoshi. Awiti sunajua na kumind. Come home, maze ni kusanitize. Na juu ya quarantine, nimepata appetite. Manzi, manzi anachonga jaba kama ye ni rasta. Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie divi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai to relax, tukidishi. Minji nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie divi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai to relax, tukidishi. Minji, ban, ban. Super Aliban, Aliban. Super Ake kupa basi cheza na githa. Mimi siko sawa nimejawa na kicha. Nimekuja kama nyota sasa nimenga.
Guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Nasikia ulienda mbali. Eti uwe mbali nami. Hizo ni nini wambia kina nani. Ulikuwa ready kumari. Single now, be your kitaka, sit down as a mingle. I'll pick it down, love. I'll put you in.
guys, this is Belinda and welcome to Raborang's Radio.
Don't fight the feeling when you find the one you love with one more night. Don't fight it, feeling when you find something you love with one more night. Yeah, one more night. Leona come on aye, Leona come on aye, Leona come on aye. When you find something you love, we come on aye. Leona come on aye, Leona come on aye, Leona come on. When you find something you love, we come on aye.
I ain't got no time, so I'm enjoying today. So much to celebrate, and more blessings on the way. And they don't kill my vibe. I found my peaceful place. This moment is divine.
Don't fight the feeling when you find the one you love with one man. Don't fight it, feeling when you find something you love with one man. Yeah, una come on, yeah, una come on, yeah, una come on, yeah, una come on, yeah.
Introduction, introduction. Niva utundo mimi nimekuja nayo. Nazme tushika sana, tunasikiza di kwa wayo. Nima meiva na masiwa nisanyayo. Bata kisipa kidogo tini wako chana nayo. Niva utundo mimi nimekuja nayo. Nazme tushika sana, tunasikiza di kwa wayo. Nima meiva na masiwa nisanyayo. Atisanyayo. One hata two step. Kakara mkono tu. Zimelipuka sezi sikiza di mku. Na penye niko sezi toka hivu tu. Na kama mezi mbubu Bogi tutagiuka mashimoli. Mesuma sana marihuana na mamoli. Hapa no joke sepeleka kwa kingori. Kisema tuchazoza buda boss. Hiyo ni story. Ha, ha, hiyo ni story. Ha, hiyo ni, ha, hiyo ni story. Tuna get busy.
Na wasee wakika nalipua hizo bag. Na majal kwa mate tuna get busy. Mashashola zinela na madem. Wameka mdanya Airbnb. Tuna get busy. Ukitaka kunda mta wewe enda nitaka mtu manze. Venye kuko tuna get busy.
Ha, ha.
Daily to come, zozo mdomo, then I get busy. After that, then, baby, tuta get freaky. Sezi hama nae, manze, it's a fan city. Sezi kanade, manze, sezi last wiki. Vina sema, nilishambio na babangu. Vina fanya, nilifanya, nkiwa class 2. Nimete majaba, sasa, nko mauraru. Na nikishika dem, nitampeleko kwa shanzo. Na huyu, manze, nilimpatanga Bahamas. Kuni munju, manze, buda, nkiwa handles.
Tuna get busy, na wasee wakikam. Nalipua hizo bag, na matab kwa mate, tuna get busy. Mashashola zimelan na madem wameka mdani ya Airbnb. Tuna get busy. Ukitaka kwenda mta wewe enda nitaka mtu manze. Venye kuko tuna get busy.
Ha, ha, tuna get busy.
Huyu bicha na chill na masnicha na daipu. Makisto kachini mbaka jeundo ni kute maipu. Nasipali kwa ipu dende kuna daipu.
Usia tamani ya mwenzio. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi.
Raburans Radio.
Usijilinganishe na mwenzio. Tunza hiyo yako. Tunza ulicho nacho eh. Obongo nyaka lagano laga gigita. Jadwelo none na kakwecho. Jango madonge tinda chiemo. Tupanjo loro chalo pikuja. Vimbo ya mbali ya iuwi nyoka. Shika ulicho nacho. Jika kamwe. Jika kamwe. Fimbo ya mbali ya iuwi nyoka. Shika ulicho nacho hey, hey. Jika kamwe. Jika kamwe.
Manyo pesa mano kila Nairobi. Manyo pesa mano kila Nairobi. Wangu mahuso kekao kekoi. Kao kekoi. Manyo pesa mano kila Nairobi. Manyo pesa mano kila Nairobi. Wangu mahuso kekao kekoi. Kao kekoi.
Si ugopi kupiga hustle. Dito wa jasho.
Manze, he knew my station put us.
If you owe money, then pay me. One thing you need to remember. Don't mix busyness with pleasure. If you do, then you own a chicheza. Make a move, cause it's now or never. Bila hela. Bila hela. Utapepwa ndogo. Saka hela. Saka hela. Sabunya roho. Bila hela. Bila hela. Utapepwa ndogo. Saka hela, sabunya.
Manyo pesa mano kila Nairobi. kila Nairobi. Wanuma usu kekao kikomi kao kikomi. Manyo pesa mando kila Nairobi. Manyo pesa mando kila Nairobi. Manyo usu kekao kikomi kao kikomi.
Kila wiki na jikaza
mashabi. From the Ghanaian the wiki. From the Ghanaian the wiki. From the Ghanaian the wiki. From the Ghanaian.
Na kwa meza ni na chupa. Sijategwa but leo mina dunda. Juku na beti meiva kama tunda. Na kuna wenge mpesa imetumwa. Mtu wangu ukiweza basi pull up. Usitensta kujenga ka ukuta. Kuna kanza Guinness boss zinakuja. Na mayengs kama tenda ni ya upa.
Heels on, makeup straight, wig lame. From the Ghani and the Wike. Heels on, makeup straight, wig lame. For me Ghani and the Wike.
For me Ghani and the Wike. For me Ghani and the Wike. For me Ghani and the Wike. For me Ghani and the Wike. For me Ghani and the Wike. For me Ghani and the Wike. For me Ghani and the Wike. For me Ghani and the Wike. Manu, jachilie ni kama umepigwa stima. Nikatikie ni kasi jalipa stima. Niko maji na bado nongeza stima. Hakuna worries brother, punguza stima. Leo for me daddy baba kwa lazima.
The best, lakini sa
Nyash yo hana.
Naza tuwe kupika chance. Nipige road test. Sitani
Nyash ni. I'm ready for fucking demand in there,
no. Manze bam, in last station bam, bam. Kia hadi siku uchadili.
Yo, alo.
Bam, 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 bam. Uyu manzi yako fresh. Yendio the best, lakini sa
Nyash yo hana.
Naza tuwe kupika chance. Nipige road test. Sitani
Nyash ni amana.
Inabidi nwede lulu. Ndiyo tu solulu. Nki hope tu
Nyash atapata.
Yako fresh, yeah, you're the best, lakini sa
Nyash ndo hana.
Dema kona sura flag tummy, yeah. Lakini hapo nyuma ana lax takabadhi. Si lazima ziwe biggie, I swear as long as tu ziko tanjabo kiasi. Sikatai we ni mrembo, I know. Uneza tingiza kiuno, I know. But uwezi panda ndege bila passport. Na siwezi spend do bila asno. Apart from being romantic, miukua tu pia asthmatic. Napenda iki move kama heartbeat one drop. Ina cause adi earthquake. Uyu manzi yako fresh, yeah, you're the best, lakini sa
Nyash ndo hana.
Neza try kuteka chance, nipige road test. Sidhani
Nyash nyamana.
Inabidi nwede lulu, ndio tu solulu. Nki hope tu
Nyash atapata.
Uyu manzi yako fresh, yeah, you're the best, lakini sa
Nyash ndo hana.
Wanjiko wagarada za maform. Anapenda kuilik ni kama ni lollipop. Painting na
kanaka napenda mandom. Yo kwa ga light skin, shida hana bom bom. Ah, minataka nika kembe, nika treat, nika peleke adi heaven. Kani nyash, utabai adi jegi. Bora kamivai na mimi nishaka daddy. Ay, baby girl kanapenda hip hop. Mpate TikTok, akipiga intro. Msupa hana nyash, lakini maringo. Ay, wacha kiburi jo punguza ego.
Uyu manzi yako fresh, yendio the best. Lakini sa
Nyash ndio hana.
Nezo tre kuteka chance, nipige road test. Sidhani
Nyash ndia mana.
Inabidi nwede lulu, ndio tu solulu. Kihok tu
Nyash. Nobody knows tomorrow. Jana kietu mboji laki guduru. Mulenye mgoguru. Chagala, agala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, choto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Chagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So care, do I look like I care? It's a holiday. Life is everyday, my friend, who see complicated. It's a holiday, what can I celebrate? Life is everyday, my friend, who see complicated. Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele suku makite. Oya, oya, oya undo muda wetu nasema kidete. Watu kidete. Kaba kona paka penatu wapate kitete. Wape kitete. Noma, noma na dosu kisai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama izi ya pai. Chura maji ya chumvi hakai. System mpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Skate tama ilo kosa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. It's a holiday. What wanna celebrate? Life is every day. My friend, who see complicated. It's a holiday.
Akitwa kuja nyuma kia kikupa inshallah. Nimengara suti na kabaka Ankara. Hau nyo ni fiti na umepiga mascara. Unyonyo inakao nipendi nipe ishala.
Walai.
Na bubu urudi kabubu. Nalewa na deni nasikia fiti.
Walai.
Na bubu urudi kabubu. Nateka wa moria na iseti fiti.
Walai.
Na bubu urudi kabubu. Nalewa na deni nasikia fiti.
Walai.
Na bubu urudi kabubu. Nateka wa moria na iseti fiti.
I am some shit. When the con gas me shika tapika, gas me shika katika, gas me shika babika.
Rini magari biki biki is set. No snow and bypass. Ding a ling a ling ding ding.
New phone goodies. No na ni reverse. Dukre angu ita katika. Kasi makai yo shudli rukisha. Nikwa nataki ya ganji. I wanna get richa. Radda mi cha adi picha. Adi blicho me ti picha. Dukla kiktok ya kwa picha. Mponu da kiktok ya kwa picha. Kuna kitumtu wa mefutisha. Usione simuni ya peso. Minji utazani kuna mdota kulipisha. Tulise moki nunua iPhone. Hakuna kitu inafaku kupita. Kasi tunku record. Kasi tunku record. Kasi tunku record.
Walai.
Na bubu, urudi kabubu. Nalewa na deni, nasikia fiti.
Walai.
Na bubu, urudi kabubu. Nateka wa moria, naiseti fiti.
Walai.
Na bubu, urudi kabubu. Nalewa na deni, nasikia fiti.
Walai.
Na bubu, urudi kabubu. Nateka wa moria, naiseti fiti.
Walai.
Katoto kakitu kamebeba. Dunda madiaba kuchachisha. Kameva kaminyo kuni lazima. Nampeleka na rianza kumchemsha. Lights out. Amekunya wine, aka blackout. Lightweight, petit, ame pass out. Fine girls for you, good girls for you. Ema na vuta fedi, I can't fuaka. Time ina songa kifika mwisho wa mwaka. Mbona madema, wana mawengu na unyesha. Zetu sure, wanapenda iyo flesha. Sama sa zingine embesha. Kama ni form, ni deform, ikona chrome. Konyagi na mabomu, wapo wana jing jong. Kasi kubuk
plan ko zone na mabro. Na kama siko zone ni mpoa na mcho. Sama, samahani kama unipati kwa phones. Unajua kani weekendi weze nipata at all hapa. Hapa ni wapi maledi sote nwa hot. Nikigigi left right ni wapoa wa mikrom. Kama, kama ni form ni deform iko na chrome. Konyagi na mabom wapoa na jing jong. Kasi ko plan ko zone na mabro. Na kama siko zone ni mpoa na mcho. Sama, samahani kama unipati kwa phones. Unajua kani weekendi weze nipata at all hapa. Hapa ni wapi maledi sote nwa hot. Nikigigi left right ni wapoa wa mikrom. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka tu ni two by two by two. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka tu ni two by two by two. Tulika mtukiwa one by one by one. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Mdagi mdagi zero pressure chungo stokwe mtu. Left right ni wapoa na wote ni wasupu. Ni ma brown brown thighs ndo nakona huku.
Feel it taking over, like something in the water. Couldn't even get to know ya, just sex and marijuana. Feel it taking over, like something in the water. Couldn't even get to know ya, just sex and marijuana.
Right in my day, when you pass the day. I've been staring the whole time, can't look away. Nothing to say. Show me the way. I've been craving your attention and good energy. Cause I got my eyes on you. I strategize for you. I'll make time for you. I'll make time for you. And I cross the line for you. I won't think twice for you. I've been high on you. I've been high.
Feel it taking over. Like something in the water. Couldn't even get to know ya. Just sex and marijuana. Feel it taking over. Like something in the water. Couldn't even get to know ya. Just sex and marijuana.
Tell me what gets you higher, is it me or is the weed? I'm like a corner store boy, I got everything you need. I'm on it like a preacher trying to do a good
guys,
deed.
I give you TFC, is it the TFC?
We you in Tennessee, got the room hazy. I'm packing potions that would drive you crazy. I got some motion in my ocean car, I've been wavy. Satisfy you, I ain't never lazy. If the boy don't hang, then you know he can't bang. I'm somewhere catching a tang, gotta catch me if you can. I'ma hop up on it like I'm in a orangutan. Got him feeling for the kitty like da 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 da. Pretty but still gang, what's a grim jinga? Move fast, cause you know I don't linger. She a weapon and a swag's lethal. Mouth legit, but this pussy, it should be illegal.
Hey, taking over, like something in the water.
Radio.
Steady walking in the 254, getting all the love, but do not talk more. Swear it's not enough, need to feel it in my core. God got my tongue, need to come on a call. Now, Copa, if you cause in a show now, I think that they know us. We ain't never really been in no rush. Lately, I've been talking to my doctor, need to get off the marijuana. But you only need a hour. Now, Lisa, come on, baby, he could sound. Lately, I've been talking to my doctor. Need to get off the marijuana. Oh, you only need now, wow. Now, Lisa, come on, baby, he goes out.
Oh, baby, it's really. Journey to Kasaki, my own. Never really show it, but I'm lonely. It all goes away when you hold me. Oh, baby, it's really. Journey to Kasaki, my own. No, I broke your heart, girl, I'm sorry. Ni wakati wakusaka maombi. Hini Nairobi.
Baby, won't you come my way? Takupa, chochote unachotaka. Who's the winner in the games that you play? Tough conversation, make you run away. Now I eat an apple a day. Every day before I sleep, I'm gon' pray. You got me feeling so type of way.
You got me feeling so type of way.
Lately I've been talking to my doctor. It's a bit in energy cause. Huku nyuma wame jaza. Cheki vile nyuma wame jaza. Lately I've been talking to my doctor. Need to get off the marijuana. Oh, you only need a wow. Now Lisa come on, baby, he goes out. Lately I've been talking to my doctor. Need to get off the marijuana. Oh, you only need a wow. Now Lisa come on, baby, he goes out.
Picha
see a story. It's been a long time, so when I know me, you are Tony Boy. But you know me, walk, walk, talk, talk. Who many murder, boy, you many murder. Where's no time, could you do any show up? Who many murder, boy, you many murder. Who have your walk, walk, who have your talk, talk. Who many murder, boy, you many murder. Where's no time, could you do any show up? Who many murder, boy, you many murder.
Raburans Radio, hii ni ile mbaya mzee.
Hey guys, this is Belinda and welcome to Raburans Radio.